Ngezansi anwe mubuthando lwakho Ngezansi anwe mubuthando wema Ngezansi anwe mubuthando lwakho Ngezansi anwe mubuthando lwakho Ngezansi nane mubuthando lwakho Ngezansi nane mubuthando lwakho Ngezansi nane mubuthando lwakho Ngezansi nane mubuthando wema Ngezansi nane mubuthando lwakho Ngezansi nane mubuthando lwakho
Yeah.
Pepechava noche. Os mais alesis e ansolis, ela vai de nota. Decuela, se sua colipa, forma nesse cruz MPA. A bafunda levanta make, but available. Ele grilha, ele já escutou. Fez com o problema. Toda, no, cantando, va a la vez de todo.